Tunyeshe we mawako baba, let them know. Awendo da kitari baba nipe doors. Nabisha mlango wako nifungulie door. Baba calm down. Tunyeshe we mawako baba, let them know. Awendo da kitari baba nipe doors. Nabisha mlango wako nifungulie door. Kama pendo lako sijaona tamu kama pendo lako. Pendo lako sijaona tamu kama pendo lako. Baba wewe, hakuna kama wewe. Baba wewe, nani kama wewe. Baba wewe, hakuna kama wewe. Baba wewe, nani kama wewe. Nami na franja zako kuzifuata, baraka zako nazipata. Get down na hisi we mako wani jazz.
I take him down, I take him down, down. I can shoot and he means take him down, down. I see Jenny get, I see Jenny take down. Number please, father, please take him down, down.
Kama pendo lako, sijaona tamu kama pendo lako. Pendo lako, sijaona tamu kama pendo lako. Baba wewe, hakuna kama wewe. Baba wewe, nani kama wewe. Baba wewe, hakuna kama wewe. Baba wewe, nani kama wewe. Baba calm down. Tunyeshe we mawako baba, let them know. Awendo da kitari baba nipe doors. Nabisha mlango wako nifungulie door. Baba calm down, tunyeshe we mawako baba, let them know. Awendo da kitari baba nipe doors. Nabisha mlango wako nifungulie door. Baba wewe.